namwenda. Private searching ndina mu mchalo we Bugulumbya wa miaka 28. Alina abaana basatu aya abaku na mulala. Enda omwami ngova kwa 3 paka kwa 3 na 5. Namba no mchalo Iganga wa miaka 3. Yeyenda omwami ngova kwa 3 na 5 paka kwa 4. Alina abaana bana aya abaku na mulala. Naba no mchalo abantu bano bende basomera gemya kifumu avuira miaka je na bana. Naba no mchalo we Kamuli wa miaka 3 na 9 midwife. Ayenda omwami nga wasoma kungova ku miaka 4 paka kwa 5 alikuwa mwana we mulala. Naba no mchalo we Walukuba wa miaka 2 na 3 ayenda omwami ngova ku miaka 2 na mukaga paka kwa 3 na 2 ngoli we ngoba naye. Naba no mchalo we Kamuli wa miaka 3 na 5 alina abaana be babiri endo mwami ngova kwana paka kwa 5 atengo oli musiraamu we na kubaye na musiraamu. Naba no mchalo we Kamuliera miaka 2 na 4 alikuwa mwana mulala mchalo na atunga chalani endo mwami ngova kwa 2 na 7 paka kwa 3. Naba no mchalo we Ruwuka miaka 2 na 4 omwana mulala omwami olinava kwa 2 na mukaga paka kwa 3 amwetaga obusimo bwange kwebuli. Naba no mchalo we Namayira miaka 2 na 3 azira ku mwana endo mwami ngova kwa 2 na 9 paka kwa 3. Naba no mchala owe Bukaboli miaka 3 na mukaga abana 5 aya bako na 3 mchalo ono mulimi mulungi endo mwami ngova kwa 4 paka kwa 5. Mikwano nabandi baliwo abandi aye wabani gwosimye mwabo onkubira ku 0769 059 79 0769 059 79 ni 0742 222 878 0742 222 878 ni 0769 059 79 aba bantu bemba somaire bali private searching watanku birango subira nti guro nendo yo mukaze wako gako byo waiganga oyo nsomera ku namba yi era mukwana amateka no bukwakulizo bigobererwa nkubirango ogumide ku 0742 222 878 ni 0769 059 79 mikwano tutuja swikawo esawa diri 10:03 kambalekere abe habongere mprogramu akasatiro munsi Gloria Kent yombone korona kolwa lero programu se yetyo bwetambwire mwebale kuwuliriza ababaire kupaka bwetumaliriza n'olunaku olwenkyo olunaku mutakyusa kalimi program defending gidikajya mu maiso otatola mu 90.6 Busoga One Radio moyo gwa Busoga omwini kivogu tafa banange mbala mwisa kumwena mwena ababaire ku mwebale ino mukama katondo ya bankumire kana kemba kaimu abawagizi baguro abagala guro akakemba nkabawereyiza abenda seyeya.
We're gonna make it. kukwata mawali Akita mpale mbaya Muzei ya ndibate wona Lava mpale mbaya chafuse Okuwa kisewa mwe Kufudo mulodi Muzei ya ndibate mbaya Lava mwepuka
Sajo wa kwele
Mwana wange Mubatu mitenjo Famile yange Mwebale mtula vide Wali wale kukana
Ela o kale, ela o kale. Atilewa yonangikuze, bambia wanyamba kwa out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio. Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga. Are you tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7 with the Busoga One Go app. You can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busoga1fm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Eno ye program akasatiro munsi. Kasero manye, biariwo, ebiriwo, nebiri jamaso, wano mukasatiro, uchenda katonyeze mukaga, Busoga One Radio, moyo kwa Busoga.
Baniriza kuchenda katonyezo mukaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga. Nyongero kubanga mbeba zaako bakadde bange mwena. Abacha tuuliza na bachalemedde kuchenda katonyezo mukaga Busoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga. Bigena maso mugwanga binji, bigena maso mu Africa ne munsi yonna. Binje bitambula, batongere kubanga tubaza mukama Katonda. Tiatukiriza fo kubanga tucha sa. Yani baza mukama Katonda kubanga fatukiriza. Kubanga tubera olunako olwale. Munanga feba ani? Tetulu wa mwanyi gafe, nulu wa buyinza wafe, wabula kukiriza kwe. Halo HT wa subwana watala, tukirizo kuwanga tubeda u nakuru wa lero. Bramsiza kumwe nama nyanze Carlos Abe. Tukena kutambuze nsonga paka sawa kumine mwezo kumacha. Muproga makasato mwusende mwono kila seda chika. Ziri kumi na sato zeganye sawe ekumi ya zo kumacha. Enakuzo mwezi ziri kumi na mnana. Omwezi guwa mnana mwaka bili ya bili mwe tano. Chile kiza tusikeze na kumi na sato za kukuwanga tuu unzika. Ngane guno omwezi. Tukwera bida. Gamboti ya mkadange sek subil chaze. Mkula msiza konyo. Okuvasaidi zae wakisi. Wali kubango tambu za nsonga. Wali kubango wabuda abuda bantu bo. Wali kubango kule mbira bantu munange. Antu kwa kisi nyongiro kuwa ngambeba za mwena. Na wakilila kuchenda katonyezo mkaga Busoga One Radio. Radio omoyo kwa Busoga. Ni program akasa tomonsi. Ibira yu mandi paka Friday. Sesawa zibira kumi paka sawa kumi ne mwezo kumacha. Mugambo tia msajangi Isko Roja. Isko Joshua. Kula msiza konyo. Mugambo tia kasko Rogers. Nabali kuwa ngoliza chenda katonyeze mkaga Busoga One Radio. Radio omoyo kwa Busoga. Mawile mbea na manja agatambula. Binje bade weekend ya nebisa hudu kuwa nga bitambula. Okuva kuna kula Friday, Saturday, Sunday. Programu ya fe ya wino kubino tu ya sobo la kuwangi bilao. Tituwa sobo la kuwanga tujifuna programu ya wino kubino. Urokuwa towa deone mipira. Wabula, muzikirize. So urokuwa nga tutambuza. Kila mungu wangi ya Nigeria na kuruwa lero. Nina kutani kila mungu wangi ya Nigeria. Mchibuge chukuu chweta Lagos. Nigeria echibuge chukuu chweta Lagos. Jengendo kuwanga ntambuli wa okuso kila daru na kuruwa lero. Nina kuwa maule manja gatambula munsoba la kanta nikile mugwange ya Nigeria. Nina kuzo mwezi nga 17 mwezi guno gomuna na unakula wadiru wa Joe. Waliwo amawira gasobo dokuwa agagwa agataba de marunjo kuva mugwange ya Nigeria. Mchibuka chivaita Lagos. Kulukalo mudu gavu Africa. Embele ya sobo dokuwange guwao esatizensi. Elanga yera likiriza. Waliwo abantu abasuka makumi ana. Abadu watamulila muliato unga mchibuga wali. Bade watamulila muliato unga bage na mchibuga chibaita Sokoto. Mugwange la Nigeria. Nyongere kutegeza waliwo abantu abasuka makumi ana bafunye accident mulyato eryade litambula ngaligenda mukatali akamanyi wali mugwanga erya Nigeria eri mugwanjuwa mukibuga kibaita Sokoto State wamu kyalo kyeta Sokoto abasobodo kubanga bagwa munyanja eranga twagenzo kubanga tumaliriza abantu abasuka makumi ana. Baso wado kuwanga bafa, waba abulide munyanja. Iranga chiga matini, ilata yale yetisa wantu kumpi makumi ya atanu. Muriato limunga mulimu wantu makumi ya atanu. Basala, bagina mchibuga chibaita Sokoto. Unakulu wadiru wajo, unakulu wa sande. Wabula tuwa genzo kuwanga tumaliliza. Yato lia sobo dokuwanga liika murobu zito bunji. Elanga basuka makumi ya naba sobo dokuwanga bafa. Wabula gamende tegeza tu wakatasa kaba ntukumi voka. Chitegeza nti abasigade munate baso wade kuwanga bawona. Edoksida kuya wadonga alawe mboze ni tamula genti banantua adu watamulanga wage na mkatundu. Mokatari kewaita Goronyo Market. Elanga na katari kenjo gira kwa katunda biyakuria. Oba katunda mere mugwange lia Nigeria. Eliato lia sobo dokuwanga liika mu. Iranga twagenzo kuwanga tuwete gereza nga bantu kumi woka. Bibaso bodo kuwanga bata asibwa. Omukuru, gubai ita Zubaida Umar. Ononga ya kulia National Emergency Management Agency. Chitongole, chigezo kuwanga chita asaba antu. Mumbera wete, eye vizibu. Ere chitongole, chigezo kuwanga chiru wanile dembeli ya abantu. Mumbera wete, eyaka zigi zigi. Echisonga le chino chukwala kusonga za emergency. Gwewe nafuna obuzibu nga weta gobu yambi wa supidi. Weta gobu yambi wa mbagira wo. Mchochi jabuzi le chisonga lukuwa nga chuku yamba. Kati wenyo gene ya kasera kanu. Bavudeba tegezeza nti abantu abasuka mwakumi ana. Basoma dokubanga wafa. Elanga kumi oke basoma dokubanga bawona. Mugwanga libaita eria Nigeria. Kumi bibasoma dokubanga bawona. Mugwanga libaita eria Nigeria. Abasigade munange basoma dokubanga bafa. Kubanga muntu wabulira munyanja. Nama inaku esawa kumpi kumi. Ngatala bikako kitegeza nti oyaba agenza tuwa tumusibude. Ekitongole kino kibaita the emergency. National Emergency Agency. Chitegeze santi. Sikuwe mnundi ogusose. Abantu wazi wafira mkatu ndukano. Eda abantu wazi wafanga mkatu ndukano kibaita Sokoto West. Ngabage na mchivuga kibaita Goronyo. Okubanga bagezeka wageza okubanga wasu. Mwono nako uruwa lero. Chava suseko abantu basobodo okubanga bazulwa. Abafude basuka makumi ana. Gwe mnundi ogusose. Abantu basuka makumi ana. Okubanga wafa. Wiki wede. Wisi nga sato emabega. Abantu kumi na sato elaba asa wala kuwanga wafi ilamuli ya atolino. Kumi na basatu elaba afa mugwangi na Nigeria. Bafira wanowe njini. Kumi na basatu mwichi sato ezise. Basa wala kuwanga wafa. Elaba kuno elatu ya itambuza natapa wede chukumi. Elanga wage na mchifoche chimu echo. Baso bolo kubanga bafa. Elabi zemu. Akasera kano. Elabi zemu akasera kano. Abantu basuka makumi ana bachabano nyatu wabalabako. Bata kude nyanja watu ndeburu wa mutu wabalabako. Gwanga ya Nigeria. Gwanga ya Nigeria. Embera mu gwanga ya Nigeria. Nigeria tegwe sabizibu. Nigeria yote gwe sabizibu. Budirunaku, ebako na chizibu chijita wanya. Egamu kumanga mu Afrika wano. Gema nyobu runyi at least, budirunaku, ebaye nsonge kwa mu Nigeria. Liegwanga, elicha sinzo kuwa na abantu abangi, munsiyo na, wa mu continent ya Afrika eno. Gwanga ya Nigeria kutegeze zanti gwe gwanga ericha sinze kuwa na bantu banji mu Afrika yona wabula ngateri gwe sabizibu lera matabagali itamu encha abaruanyi neba wamba abantu nabata encha ataba nibafira mu nyanja. Gwanga ya Nigeria, gwanga ya Nigeria, embera bweto bwetambula. Ere mberebezi bwete wegena maso mkatundu kano. Kaziri makumi ya brimutano zeze ganye sawe kumi ya zoku machagono na kuruwa liru. Tugenze mugwanga libaita ili Amerika imbozi ya fetuleso na kuruwa liru. Omukule mbeze gwanga ili Amerika na omukule mbeze gwanga ili Russia. Abakule mbeze ababiri Vladimir Putin. Nomu kurembeze gwange ya Amerika Donald J. Trump matababutu. Baso wado kuwanga basinga na msaja Afrika wandula bigambo. Basinga nyane katuwe ungu. Omu wa mbazuru. Omu wa bigambo binji. Trump msaja wa bigambo binji. Putin msaja si wa bigambo. Putin musajja abikolwa. Putin yecho kuta nokutulugunya tachina mbuzibu. Putin amanyire gwange lya Russia gwarumba basobodo kubanga basisinkana. Ensinkano yawe yakankanyize ensiyo na. Ensiyo na yatide ngumukurembeze gwanga lya Russia kirizo gena mu gwange lya America. Ogendo kubanga batesa bulimu neewana. Era bulimu neyebuza amanyiga Donald J. Trump. Chechi waga Trump. Buli jo chino cha wagamba. Chino buli jo cha wagamba. Aina amanyi. Asobola okubanga atambuza president. Owe gwange lya Russia. Yamutambuza musajja fe gobayita Vladimir Putin. Na ingira mu gwange lya America. Ono wami gwenjo gerako. Ensi ojivanga ko. Ono mwami gwenjo gerako. Njogera ko nako rwa lero Vladimir Putin yasobodo kubanga ingira mu gwange lya America wabula ekisesa era kyangendo kubanga nkunyumiza omukulembeze gwange lya Russia Vladimir Putin agenzo ingira mu gwanga libayita lya America onogwola banga alike mvumbo alike chibaruwa Chiba kuntu mie Alike mvumbo Bwalinya mawanga Okusuke gwanga libaita Elia Russia Bate geza nti wona walinya mumukwate Alike mvumbo Bwalinya komu gwanga liona Mumukwate Taina kufuru magwanga lya Russia Elanga koti yensiyo na yone ICC Yasobolo kubanga mbrika kechibaru wa chibaku untu mie Nebata geza ntu wanoe mbuna bila kumu soboro kubanga mwenyeza Na vayne nkugamba rumu Nti president owe gwanga elia Russia Ne president owe gwanga elia America Ne gana mawanga guominga bogala America ne gwanga elia Russia Tega sobola kuruwana Tegali genda murutaru Era tegali ruwana Kwawe na rinze garuwane Mara bisera kubanga buli omu atya munne ate buli mwa munne kitiibwa mugwange lya America bwabade bunkenke bwenyini kwabade kusatira kwenyini ngo mukulembezo wegwange lya America ayanirizo mukulembezo wegwange lya Russia Vladimir Putin ngalinya mugwange lya Russia Putin yatuse mu kibuga kyaita Alaska eranja kunyonyola ensonga lwaki mugwange lya America Omukulembeze teyagenze mu gwanga lya oba mu kibuga kibayita Washington. Lwaki teyagenze mu Oval House? Lwaki teyagenze mu Washington? Nja kunyumiza mu maasawo. Wabula Vladimir Putin. Omukulembeze owe gwanga lya Russia. Alike kibaruwa nti wonaye musanko mukwate. Yayingide gwanga lya America n'ekitiibwa ekyamanyi ennyo. Era nga gwe mulundi ogwa Trump okubanga yaniriza musajja Vladimir Putin okubanga yingira mu kitundu kino era gwe mulundi ogwa sose okulaba ku musajja waffe gwe bayita Vladimir Putin abamanyi bagamba nti gwe mulundi ogwa sose okumulabako ng'atuka mu meeting ng'obudde bukyali amanyi tu Putin bagamba takwatangako budde ng'agenze kubanga sikana president bona mu nsi yonna Eva yatuka leti wabula kuruno yatukide mu time zagenzo tukasaza nzi bado kubanga basinkana nga mutaka mugwange lya America ebyo kwenda nebinywezebwa nga ona wafunira obuzibu America egenda kuba mu buzibu bagenzo kuva muri uje bagenzo kubanga bogerako diru eyo kuze mireme mugwange era Ukraine ne gwange lya Russia sobolo kubanga bakwatagana Trump yawada subiza tuteke mvumo kugwanga libaita elia Russia nga Trump akanga kanga nga Trump akanga kanga twagenzo kubanga tumaliriza nga msajja wa fe Trump ata apondose ataniso kubanga yogeze chiri mu meeting nga gabya Ukraine okubanga efuna buli kimu ata biriko kati yagenze kutula diru Trump yagambye Putin tukutuladiri kugwange ya Ukraine. Vladimir Putin yafusa president ya sose mbiafayo ebye gwanga elia rasho kwa lukumu na mchenda mugumu okubanga alinye chigere mugwanga elia Amerika. Yafusa president elia sose mbiafayo okulinye chigere mugwanga elia Amerika. Elanga mkusinkane ya bagambie tugenda tusinkane mchifo o mchibuga chibaita Alaska. Chine chibuga Alaska chari chibuga cha gwanga ya Soviet Union, chari chibuga cha gwanga ya Russia. Elanga Russia ya chiguza Amerika murukumu ruenda amini murukumu nana munkaga musamvu ku million dollars musamvu. Echibuga Alaska chari cha gwanga ya Russia. Elanga Russia ya chituwala wabula oruwa rugendo oruwa wakatuwa gwanga ya Russia ne gwanga nechibuga chino chibaita Alaska. Communication teba nyangu, communication nebisele bisinga teba ila nyangu. Nti command center eriyari mu gwanga ya Moscow, muchibuga Moscow atabu ya galo kuwango ufuga bali mu Alaska tebite na kubabi yangu basi sinkanyi. Vladimir Putin yagenze mu gwanga ya Amerika biki bibakirizaganyiza ako biki bakuruganyiza ako mukuremeze gwanga ya Russia. 2015 yagenda ko mu kibuga kibaita New York bwati yagenda ku nsonga za yagenda mu UN General Assembly iranga yagenda kugana mukuremeze gwaita Barack Hussein Obama. Iranga bali mu UN au yagenda ku bibiye iranga songeza mtu arayo government ye gwanga ya Amerika yayogera nyo ku nsonga zwaite za Ukraine au Putin watandikiro kubanga arumbe gwanga ya Ukraine 2015 nensonga ze gwanga ya Russia wa Assad mubiri musanvu era Putin yatambula na agenda yoko nayingira na agenda wa George Walker W Bush ye president wa Russia kugambye yeka ayingire gwanga ya Amerika na furuma mirembe biri musanvu yagenda yo mubiri etano era yagenda yo mu UN summit na bachalirako tekisanka sangika mubiri ena era bagenda mu G8 summit wali mu Sea Island mu Georgia. Mubiri esatu Putin yagenda kera mu kibuga cha New York mu UN General Assembly. Mubiri gumu Putin yatambula nagenda kera mu gwanga ya Amerika wali mu Washington erange kya mutwala zali nsonga za abantu basobola kubanga batibwa abantu asuke 13 muna elna November 11th attack omukuru gobaita Saddam Hussein we yasobola kubanga alumba amin omukuru gobaita msajja fono wa Al Qaeda Osama bin Laden we yasobola kubanga alumba mubiri njerere Putin era yatambula nage na mugwanga ya Amerika kati guno gumurundi ogusose president owe gwanga ya Russia okutambula nage anayingira mugwanga ya Amerika nge kimutute agenze kuchara buchazi kubanga yogera muko ne president wobulanga tagenze kunsonga za UN tagenze kunsonga za mukoro tagenze kuchi agenze kusinkana president owe gwanga ya Amerika bogere kuchileta mirembe kuchiza mirembe munsi embira nga bwetambula Vladimir Putin Trump bichi bibakirizaganyiza ako wandi bawe mirembe obate wali tusubirent Ukraine enafuno wenkanya obate efune kanzije.
Now to your favorite shows and updates from Busoga One Radio. Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7. 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Gawala, Nesigoda Starling Seeds, Ngabano, Varinemboka, King F1, Egeda, Atenga Tikuwa Cheya, Enana Lisa F1, Enebala, Yagumira Chuotokwa, Atenga Yamubiri Mugumu, Baba Nenana, Prosper F1, Enebala, Atenga, Egumirendo Idona Dona, Okokota, Watermelon Yatendo F1, Egedeino, Atenge Womera Irala, Esigodino, Odaka Nabu Muduki Tundebiobuli, Okweto Lewanga Yona Yona, China Chindi, Bagan Ekofis Daiwenku Webseka, Obama Kubiraku, Kusilam Sam. Musambu mwenda, ibiri na zero, musambu zero mukaga, oba, zero musambu itanu musambu, musambu zero ibiri, isatu ina ina, niba naife, aba Starling Seeds, aba idio kugaiga waza.
Mwana mwe bale kuyida, tuja kuogera ku bintu bisatu ebyo omugaso, omulyo tereka amaadi obulungi, okukozesa obulungi emigwano, n'okunaaba mu ngalo. Bino bikuuma amaka gaife nga mala mu bulungi, n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano. Bangi ku ife, amaadi tugatoola ku nayikonto oba mu nnanda. Aye kye kibaawo, bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu.
Ebiwuuka n'enfuufu bingira, n'amaadi gayinza otulwasa.
Bwe kiri, mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku. Kozesanga ekikopo ekiriko omukonda ng'oliisena mu maadi, so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu. Buti katwogere ku migwano, n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe?
Obukyafu bujja mu maadi ge tunwa.
Kituufu. N'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe, bona busuule mu mugwano ate obuyikeku. Ekisembayo, engalo enondo ditaasa obulamu. N'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ne bw'omala okugema mu bukyafu. Bwe tutereka amaadi obulungi, twakozesa emigwano, twaniikira okunaaba mu ngalo, twidaatangira amaka gaife obutalumbi bwa ndwaire. Obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government, nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Wife of Music nga 3 Agosto 2025 ekulete de Top Kada Get Away Born.
Bwana mukuru owa Holy Cross Parish Bugembe, Reverend Father Francis Mukasa, ayota abantu ba Katonda mwena mwena mulukungano olwo mwaka olutumibwa 2025 conference olujjo kuba Holy Cross Parish Bugembe okuvanga abina musanvu paka nga safuna lalala omwezi guno ogwo munana kumulamu ogukoba njababe siga musengwa balizibwa mu amani ekiri mu Isaya ensule yana akaniri akama 17 ndala kala abantu ba Katonda mwena mwena mwanirizibwa erango omusomeso mukuru ni Faza Ronald Chambade, okuva mu Kampala Art Diocese. Faza Anthony Chizito, okuva mu Lugazi Diocese. Omwana wa Maria, Bale Samuel, okuva ku Radio Maria. N'omuweereza wa Katonda, Mukyala Mayanja Margaret, okuva e Bukalango. Muide Twege, ebikulu ebya Katonda. Mukama abawo omukisa.
abakugumu kujanja biseddagala lyobutonde aba Better Life Herbal Research Center bakulete dobujanja bigwe mu na Uganda kondwade zolowoza anti zalema omuli pressure ulcers endwade zitawanya abachala ebizimba kunabana abachala abalumizi bwenseke oli mwami ngofuyisiza kumukumu onafuye manyi gobutonde obofuyisiza mukapira prostate ezagazi wa mubami mwabaina endwade ya allergy nyingo ne migonge jiruma ekifuba ekitakutuka tewesiba kondwade kujifula yiyo gwe yune Better Life basangibwa ku Kachi Road ku kisa kya Mukama Market omaliro gwokubiri mu kibuga Jinja erango kumanya ebisingawo bakubire ku 0700 7 95 22 oba 0778 63 65 0M kati wejjanjabe obulamu bubere beta.
Banange buno obulumi afudde asinga kasita nguza obutwa obutwa bwe bugaana nga nkozesa omuguwa bwe binaagaana nga neesuula mu nnyanja naye sijja kusobola omuliro mu byenda ebigere byokya kati n'okumira sikyasobola kanfa kasita ne mukama akiraba
kyeswa tewetta yambala tugende ewa Dr. Haji Rashid Sekidde owa INT EM Herbal Medicine ono mukugu mu kujjanjaba endwadde ze bagamba nti zaalema omuli alsa, pressure, sukali, sickle cell, n'endwadde endala nyingi asangibwa Mukono ku luguudo oludda e Bugerere ate ab'e Busoga mu Musange Jinja ekayunga Mafubira okumpi n'embakile petrol station ku luguudo oluva e Jinja okudda e Kamuli mukubire ku 0752 94 53 oba 0772 971 1925.
Transform organic manure ne chijimu se chikoleba aba Africa Products Limited. Buo kwese chijimu sa chino, omulimi weyagala. Ebirime ebyali bikonye, byameruka mangu. Chikeme imuli obutagwa, chemba kunikuibale byatika yatika nga bikali kubala. Transform organic manure, abinga kairo munimiro, yatangira nobuko kuida munimiro yo. Kubanga chikoleba mirungo muli potassium, nitrogen, ni phosphorus. Chizirabula wekula mwa muntu ni kuitaka. Chikoleba mintu bya fibye butonde, atenga chizirambutua. Utiwa omulimi we nana. Kabeji, obuboli, karoti, duma, evidandari, emwani, kota inemi indivinji nuka mala. Weitanile chijimu sacha Transform Organic Manure. Ngatoso wala kuchifuna mwipumilo na vyewetaga. Umulimiwe wala kubusa abuzi wa kubanga chijimu sacha no chidiamu chichupe echeru. Eranga kulikuwe chifa na nye chine necha green paper. Chawandiswa Ministry ya Agriculture. Eranga chaikirizi woko zibu avalimi. Chifune maduka kuna gona gatunde dagari yebili mokweto ole iwanga liona liona. Okumane visingao bakubida ku 0 musamvu musamvu ina. Ina muenda, itanu ina, abili na munana. Oba 0 musamvu 0 ina. 0 munana 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 mukaga. Nivana ifaba Transform Organic Manure. Aba idio kutasambia obulimi.
Sanya radio bingo bingo. Kubusoga wanu gwetu suwa no bingo.
Sanya radio bingo bingo. Kubusoga wanu gwetu suwa no bingo.
Zana radio bingo, kubusoga wanu wetabeiwe mukazano.
Alright them, baba mama singa dada, koze sentu mbibili donkazana.
Luangulo vukaide wesente bahama.
Buli muntu muwanguzi, ni busoga one, radio bingo. Nika star, ibini munana ndala, star mkaga hash. Kumukutu, ogwa Airtel, na MTN, koze sa, enku mbibili donka. Tamu piniyo, onige okay. Busoga one, radio bingo, ewagirwa, Axela Gaming Technologies. Yalunga mizibwa, Uganda Lotteries and Gaming Board.
Akada nyuma, akada nyuma kasa, tokolanga akada nyuma. Nalina mwegomba kofiga ye
anti nga mukaga nga
mukaga abantu be makanga
yes,
makanga mu senta ndi kujao nze Juma Mulokole ndi kujao ne David Rutalo uno
ababuli Mulokole nga mukaga tujao then nga musambu
tugenda kubera ku Grand Paz Garden e Bugembe
yes,
opposite Cathedral
yes tugenda kujao live ona ndelewe tuvao nga 12
tumaizene Kagumba Kagumba mchisawe
Kagumba mchisawe Concert live in concert
Biwagidwa Pansu Foundation Echongere chigilze mini mejomu tuwe wachitaka.
Kali uchari kuchenda katonyezo mukaga Gabusoga One Radio. Radio moyo gwa Busoga nyongere kuwanga mkwebaza. Gowe na chari mede kwenu. Ila chatuiza. Mugwangere Amerika jetu chari. Omukulembeze gwangere Russia Vladimir Putin. Jia sobodo kuwanga kwenye ya fayo ngagena mkatundu kwa ita Alaska. Embira nyeri wakatoba kuruba nobo mbi. Olicha ni wadechi zivu nyokuro wazanti. Putin ya inzo tambla na ingira mugwangere ya Amerika. Erango ya inzo wazanti. Putin wanyina mugwangere ya Amerika. Ba inzo muku hata. Erango ya inzo wazanti. Ka inzo kubaka teko. Omukulembeze kuingira mugwanga lino. Ne basobola kuwanga munyo kuwanga like kibaruwa ona wali mumukwate nyongera kino chongera kula agency nokutegeza abambano tebali mukurwana bali mukola business kati uli adiru yakoyoda katogwanga lya America ne gwanga libaite lya Russia twaganza kuingira mu meeting eno twaganza kuingira meeting wakati wa Trump nomusaja kuwaita Putin ngabudia mchara wazako yediru elete mirembe wakatuwa maanga gombi obadiru egendo kubanga eze mirembe wakatuwa maanga gombi obadiru egendo kubanga elete emin embirembe wakati wazerinsiki ne Putini tuwagenzo kuingira meeting ngabudia mchara yogera kena ule mchara wazako ngesiyo nache manyintu watuna vila meeting wetuti ngamanga gano gombi abiri gama zoku wanga kakiriza ganya elanga kakiriza ganyi zanti katugene mudiru yekulete mirembe elanga kakiriza ganyi zanti aniko kubanga tukula ganira wamu wabula omukulembeze gwange lya America Donald J. Trump kawandula bigambo olwavude meeting ya unyisa nsi yonna era unikiriza nsi yonna bulijjo abadagamba ntugende mu ceasefire ceasefire kitegeeza tugende tusobanse byokulwanyisa temuyinza okuba temukolagana temufuse bamukwano wabula tusobanse byokulwanyisa tuteese kino Putin kiyali yagaana agaye tagenda kusawansi mundu tagenda kulekera okulumba omusake mvumbo museke mvumbo oba mulwana mulwane tagenda kusansi bya kulwanyisa twagenzo gena meeting ngabule mwachi manyi burungi nti Vladimir Putin ne Trump ekibuto kubanga bogera seize fire era nga nange kyenzikiriza nga nawali ekyokiriza nti kebasinkanye tugenda mu seize fire wabula kyewunyisize ensi olwavude meeting bwebati meeting jiwaroza ntegena kumana sawa nga musanvu baada ya plan is 7 hours meeting meeting ya zisawa musanvu twagenzo kubanga tumaliza nga meeting tewezeza na sawa nya baji malize sawa zabade satu sawa emu biri satu neda chika makumi ya biri munya meeting neba ange wede wabu rafurumia meeting bwebati omukulembeze gwange lya America Donald J. Trump ngabo mumanyi talinda sakwita of state kubanga ayogera talinda mwogezi wa president kubanga ayogera talinda mwogezi wa state house kubanga ayogera ye mwenyine abiyemalirange ebyo Putin ebyo abimalanga yaza ko chabade very simple and clear yategezeza nti ebya sizi fire tubiveko tubiyerabire naga nsinga nyomukulembeze wa Russia Putin netuogera mu ebintu byokataga ne seize fire tebigenda kola wabula kyetwagala kati kiri kimu endagaano erete mirembe wakati we gwanga lya Russia ne gwanga libaita eria Ukraine ebyo kusanje okulansa tubiveeko tunonyengeri egwanga lya Russia ne gwanga lya Ukraine engeri gibaleta mu emirembe bombi bakirizaganye okubanga boogera President we gwanga lya Ukraine musajja afe Vladimir Zelensky wenjogere akasera kana tesemwe bingato onako rwalira agenda kubera mu gwanga lya America agenda kubanga singana mukulembeze gwanga lya America Donald J. Trump alikudai mu Oval House eri mu kibuga Washington kibagenda kubanga basinkana wabula ensisikane yasemba yo teyali nungi omukulembeze ono nga sinkanye Trump ya musinga na museta house omusaje yamanyira munne namulangira okugira mbipale bya damage namulangira okugira mu t-shirt ngaze kusinga na president we gwange damba sije namugafe tubera muta tunabude bwambala burungi nze maze myaka 2 sisula waka maze myaka 2 simanyina mchara wange bwafanana maze myaka 2 abana ange simanye bafanana nze gwolaba nsula mu banka wansi abasaje bayinzo okunzilesa wayo na nenga Trump alimedeko. Bwe mutegeza ndi katanto ina chidako. America bwe kuvako obo wedde. Wabula nyagalo jukire bulungi. America ne Russia ba mukwano. Echo chijja kuunze. Putin ne Trump ba mukwano benyini. Era Putin bwaita mu eyasoko kumuyozayo za munsi yonna. Yali president we gwange lya Russia. Vladimir Putin. Katugonjo gere la kasera kano. Okusiza kumbela jivasa wado kuwanga bo gere la Musaji afe Donald J. Trump ngayogera ne Putin. Putin ya ineso ngazi yasa wado kuwanga akona ko. Na tegezant egwanga libaita area Ukraine. Ngatuchi agere kusizi fire deal. Michael Rubio. Ono Secretary of State mugwanga ya America. Ya tegezant fena. Tuwade tuagala. Sizi fire bere uo. Wabula tugenzo chizula. Ngengeri yoke ya sisi fayo kubeda wo. Tegenda soboka. Russia tegenda lekira wo kuruwana. Era meeting Putin ya chogede ndife. Tetugenda kulekira wo kuruwana. Tugenda sigalanga turuwana. Yagambia apana. Tetugenda kulekira wo fe kuruwana. Tugenda sigalanga turuwana. Wabula engeri yoke yo kurete mirembe. Kusaini ngandagano ya mirembe. Wakati wa Ukraine ne Russia endagano ya mirembe terms and conditions amateka no kwa kulizo birino kubanga bigobererwa terms and conditions zino kubanga zigobererwa amateka no kwa kulizo birino kubanga bigobererwa iranga terms and conditions ezirimu njagalo ulide omusajja gubaita Trump. Putin biya mugambi. Ere bakiriza ganyizako. Putin yategezeza. Ebyo kusaini ngendagano ya mirembe. Tachina ambuzibu. Wabula atemu kusaini ngendagano ya mirembe. Ya gambia tusoketu no nyeleze. Obuzibu wona. Obuvako kuruwana gana. Buvawa. Chechireto kuruwana gana. Wakati wa Russia ne Ukraine. Jukira wenjo gere ya kasera kano. Egwanga libaite lya Russia. Lya kuatetaka. Elya America. Elya Ukraine. Ebitundu nga makumi abiri. Babi ediza. Russia ebirina. Ebitundu makumi abiri kutaka lya Ukraine. Russia asobo lukubange lya ediza. Russia netaka kwa kuliza akalala. Tekiriza muntu yenna. Tewakiriza gwanga lya Ukraine. Kwega taku NATO. Kati, Russia egamba. Tetugenda kuza yota kare tuwa wamba. Ebitundu makumi abiri kutaka lya Ukraine. Russia abi wamba. Atenga Russia egamba. Okulete mirembe. Tuwa gara netakeri mu Donbas region. Akadudu wakaita Donbas. Mugwanga libaita area Ukraine. Nalyo mulituwe. Ukraine tebajikiri zanga. Mirembe na mirembe. Okwegata kuchitongole echa NATO. Teba chikola nga mirembe na mirembe. Era Putin ya gandhi nze sigenda kusaini nga diru. Mbu ya sizi fire. Ebi ya sizi fire nze sibirim. Wabula wemeta diru nga ya mirembe. Buno bwebuka kulizo wendi bawa. Era president. Uwe gwange lya America. Donald J. Trump. Yategeza nti baba. Wechibange chocho ya gara. Era wechibange chosimye. Tetuina chibuzibu. Tetuina chetugenda kora. Tukiriza embele soboru kwange tambula buwetio. Nafe wetio tugendo kwanga tukoranga buo gambie. Nafe wetio tugendo kwanga tukoranga buo gambie. Tetugenda kuwakana muko wade wade wade. Embere tambule bwetyo nga bwogambye era tugende necho kati onako ruwalero Putin ali mugwange lya Russia emundu ekyaseka era nero bafude abiri mu musanvu bafude mugwange lya Ukraine lero Vladimir Zelensky agenda kusinkana Trump wabula Trump agamba tagenda kutesa na Zelensky agenda mubulira chakola abasajja basi kutudediru Trump. Unakuruwencha njia kunyumiza. Amerika funida muwa mudiru eno kumataka Russia ge yawamba Amerika eina webalide wege na kuwa na funida mu Amerika eina na webalide wege na kuwa na funida mu teba yingira chebatafuna mu eye Amerika dachi kansiga za tano zoka okuwa nga mva wanu. Hello.
Hello, Abde.
Wanji sebo?
Ono makaya na mafuge vise Dave Londo.
Yes, sebo.
Ndi kwa ugena kumisa Abde Trump.
Hmm.
Trump ano niyebe abu gaiga.
Yes, sebo.
Ede nsi ebe dunado ya jako di kwa senso vi.
Hmm.
Kandi kande kukumula mani gono guwa yobera kuduzi.
Hmm.
Nenda kumpa information yo misa Abde yo ono na ankani Aziz.
Hey, Ismail Aziz.
Aziz.
Nawa ya.
Nawa
ya nembozi yangu mwakubandi balimba na bavaku.
Nembozi yangu yenda ino Aziz yo kwendo mundo gero koyo gero kokumo gero kobo ugya kuchikola kuli.
Ismail Aziz.
Ismail Aziz.
Ah tikabesi. Na ite mbozi omsada, omsada afire mirundi mukaganga ira.
Yes sir.
Ah, marubo kuikiriza butinze. Na beso ni.
Nize makenda mafugevu. Sede sige lango tuweleze.
Kari. Mbuzi ya Ismail Aziz yo.
Yes, bwana Carlos.
Wanji baba.
Weba lukuweleza baba.
Uwa likuweleza lata.
Ono, sini ya Saimo Kamuli Municipali.
Yes, sebo Saimo.
Mkovera kubra reporting. Omusado ya ba mwere kire kwevi konga vya tambuye na vyo.
Hey.
Niso chuli tejia kwa isa bajeta batia.
Kari. Omusajja kubaita Vladimir Putin okutambula okuyingira eggwanga libaite lya Amerika. Yatambwide mu bunkenke bota labangako. Erange gwanga eri Amerika lyasobodo kubanga ligaba security. Bategezeza anti ne date tugenda kubanga tukiriza mtu yena kukumana bofuno obuzibu gufo tugenda kuwa responsible. Security ya Amerika yasobodo kubanga mukuma. Era Amerika okumula ganti ya amani. Amerika. Okusomoza Trump. Okusomoza Putin. Okuchallenginga Putin. Bade batambula mu Alaska bayingira bagenda kubanga batula. Abasajja wa America ngo manya malala. America ina malala. Ne bazijayo zirie mbi. Zikanga bana. Mujukumisa gwanga. Nanta labikalabika. Eziti sensi. B2 Spirit Bomba. Eyo B2 Spirit Bomba jibuza ngo musajja wa Irani. Basis za mbanga nga Trump watambula ne Putin. Bali ku red carpet watambula B2 Spirit Bomba. Nesoka ne ita mbanga okumpi nabo. Ne tola ha. Trump na ajitunula ko bwati. Nagamba lahu maswali. Ebisajja bine bulijonji ulira bulizi. Bulijonji ulira bulizi lonji labiyeko. B2 Spirit Bomba. Etwaji tuma chiwuguru. Ye yakoze ku security mubanga America's pride ye nyonyi echasinzo kubeta mugwangira America the most sophisticated military plane fighter jet mugwangira America B2 Spirit Bomba yetode mubanga Trump naga malahu maswali obusajja buli ne nyonyi enkambwe kiwuguru. Hello.
Yes, I have to talk
about. Mulonjo yote.
Oliko gara ni mugweri boda boda kakira magogo mugaole.
Isebo kwa wotia mugweri.
Baba, balava Amerika, baba, ole uyu mukozi wa sen.
Hmm.
Hmm, aliku business, baba.
Hello.
Abde.
Wanji?
We, wali kutuweleza.
Wali kuuliliza.
Zazula ya kena chibizi.
Hmm.
Basho msaada. Oneya jirote ni Trump. Kati pia uliriza na alekera wanansi mirembe.
Hmm.
Ia afunida muwa mubantu abo kufua.
Hee.
Zalango tuweleza.
Nengo uli densonga ezi ya wadobu kwa kulizobu uli de, obate wabu uli de. Ia gamatai na buzibu na kulekira okulua na wadobu kwa kulizobu ya tese obu hebu. Hello.
Hello.
Kwanji?
Ano babalande no kebugulungi.
Oti aye.
Ndesendi kutesa.
Hmm.
Amerika nkozi ya sente.
Hmm.
Ate liyo chivakova.
oti awasada obetia amazimaji ni bugali awasada obali mu okwetia
bwe mwati amune
wetiri woba kozesa bigambo
teri asobola kulumba mune bemanyi
zira asobola mwine buli muntu bwabona kumwina atengera no lebo abona kola atengera mbesigira volande no kebugunja
semba baba
ntuwano
wanji
ono mwesi kwa padera ambala baba
yesebo
baba ndikwena kukasente liyo